gudoomiyaha degmada buur hakabe ee gobolka baa iyo hana kumid ee madaxda degmada ayaa booqdeen beero degmada hana si wala dalag ah ku goona sanadkan sababo kiyadina roob yaraanta ku dhido deegaanadaasa maadaama dhulku soo ka tirsan yahay roobka maamulka degmada iyo waliba uu xog wareystay beeraleyda degmada buur hakaba si iyo undhegeen sidana baahiyaadso iyo sidoo iyina beero degmadaasi ayaa ana kumid ee beeraleyda degmada iyo waliba ku hadalayna caqabado haysta iyo onna dalbadan inta la ku garab siiya sidii korlan qaada lahay walhasaarowka dalagyada deegaanadaasi ayaa
gudoomi beero kan sida dadka araga ayto haddii la marshay jiray maaragna isku ka dhex jirno hoolay walsiyaan male idisaasi kadaalika aradi oo yoonay togi beerogi siinka dadaalani dowka amwalka halaasa online hoogan oo ka dhigay beeroga dhulka uun dhana ahaantu maayin kan gadiska ka dhex jirno misguduraad uun ka dhex jirno tan gududka dowku walma ka jir wal una digeegi una duun ugno ilaahay awurdi majirta ti ama sanadku ama wal halaasa una lahayn tan qadatar wayto faragas farag kan ko hadu walka baa ma le doofar yaa ana dab iska le faragu kan aan kistun gaawn leeyo aan ila marjay jira misgima nagadaan hoolana ma muntaraayan ma le hooleyn horleen haasiyaan wal hadu geegi misge dad i duunyi walba ma ka halaayan kan kale kan san arag wayitan dhagaalahan beertina fiirsadaan yoon wal kale hadu geegi una fiirsana ilaahay awurdi majirta way hoola ilaa marshay jira tumishan door rogin yooga ilaa marshay jira hool horti haddii madan ilaa marshay jira dabeelku waa ka bay iyo gobol miyir boqda online biya lanka hayn beela lanka hayn dadii duunyib wala hadii geegu nan hayno ilaahay awurdi waa majirtu way
sadisinu sidku sadde wadan qol banka bahana sidda toko sidda safal wal bama ka barta geeg wal bahi le kan oo say balkin bal abaartoodu kan wus balkin tisisibno anorto ab hool ma biiro doon tisisiba suuga balaamayda ingeerteer toosay suugeen jeesay socortiisay saasa
lagad gadeema
ay saasa lakshayna
gudoomiyaha degmada buur hakabe ee gobolka baa Ibrahim Maxamed Leysaam oo la hadalay warbaahinta iyo waliba uu soo sheegay in buur hakabe oo ka jiran dhibaatooyin badan oo ka horeeyta in beerogi dhowrkiisan la dhaafi aan ku goona wal dalage taasina aqabad iyo kanagoti nolola bulshada iyo beeraleyda
haboognay beerogi degmada buur hakabe la hayeen haboognay beerogi abaara ka dhiiday sidii samarka haytan balsha sada nagadi ee geega beerogi nankii oo lahay nan kasta yeemadiisa ka qaadi ee mayba unto baad unki jeedi yaani duweynaha iyo heegadaha cilmiga nan alla nankii walbuura kaba garabki kaalma siiya lahay ee tan geega haysata magaaladii dhan laha ka dhahi tuulooyinkii laha ka dhahi magaaladii laha gale ee madaxweynaha koonfur galbeed mayba koonsadaane antii oo degmada buur hakabe ee wareysado xaaladdii wareysada hore ee meelahay u soo beero biitaheen abaara ka dhiidi in ka bushikali dhigti mar koo fayla boodi laakiin abaara bushik ka dhiidna la oo beer la ku gooy mi jirta geegina abaara ka li beero gi koo fayla madawna hal qof oo binaadinge hal sawul ku goosdi male gudoomiyaha gobolka madaxweynaha koonfur galbeed degmada buur hakabe mayba goosdaan ee anti ilgoonaha ka fiiriyaan xaaladii ma fayle baraka badanaha gali haddii anti loosa ka abuurinye looskii gudidkii jeerareen wal uskiyaal male looska aragaytan sadanagadii usqamba loosku walmaha ka bana ee halberg looski jeerar gali hoobi jeerar gala walmaha ka baa oo mi inshaad looski doon sado hal habba mukroog marka way ka oosadaan ee duweynaha heeraha ee madaxweynaha oo gudoomiyaha gobolka anti gudoomiyaha ka fiiriyaa degmada buur hakabe ee gudoomiyaha gobolka iyo madaxweynaha si khaasatan si gaar ah aan ku oosadaan buur hakabe anti geeg yed xaaladii aan diidita yaan sheegana
beeraleyda deegaanada Baay iyo Bakool yaa ka tirsana roobka hadii la waayo yaa ka adkaadas beeraleyda in iyo wal dalag ay hasaarana kumanaan qoysas markii hore ka tirsanaayeen wax soo saarka beeraha iyo hadda barakac ka magaalooyinka hubin ee dalka Soomaaliya